Iyi, ni Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram, twitwa VOA Radio yacu. Naho waishatu radio yacu voa.com n'urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya 7 mu zijwi ry'Amerika Washington DC, Cornelius ari ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha ari ku bugenzuzi bwa gahunda, naho uje mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 hano ku Ijwi ry'Amerika ni ikiganiro muri sanga. Uyu munsi rero turavuga tuti mu kwezi gutaha isi yose izazirikana umunsi mpuzamahanga w'ubuzima bwo mu mutwe. Mu Rwanda umuryango ARCT Ruhuka ukora ubujyanama by'ihungabana wo urizihiza imyaka 25 utangiye. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi turareba uko ikibazo cy'ihungabana kifashe mu Rwanda, haba muri iki gihe ndetse tuze no gusa n'abaterera ijisho mu gihe cyashize, tugereranye ibyo bihe byombi, ibibazo birimo uko inzego zitandukanye zigerageza kugenda zihangana n'ibyo bibazo, ndetse n'ibyakorwa kugira ngo abantu bahura n'ihungabana bashobore kwegerwa no gufashwa. Turi kumwe na Madame Jen Abatoni uyobora umuryango ARCT Ruhuka. Madame Abatoni Jen, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Geoffrey Mutagomwa. Nanjye ndishimye kubana namwe.
Turi kumwe kandi na Bwana Haragirimana Claver, uyu ayobora umuryango nyarwanda ufasha abarwayi bo mu mutwe, Opromamed mu magambo y'Igifaransa. Claver, ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Godefrey Mutagoma.
Ye, reka duhere kwa Madame Jane Abatoni. Imyaka 25 ni igihe kirekire cyane mufasha abantu mu bijyanye n'ubujyanama bwerekeye iby'ihungabana. Ntabwo twabona umwanya wo gusubira inyuma ngo turebe urwo rugendo rwose, ariko mu by'ukuri waguha nk'iminota 2 iyo kuvuga uko mwatangiye n'aho mugeze n'icyatumye mutangira icyo kizamini wagitsinda.
nagerageza Geoffrey.
Ngaho twagiye.
Murakoze cyane. Nk'uko mwarimu bivuze nyine, nitwa Jane Abatoni, nkaba ndi umunyamabanga nshingwabikorwa by'amahirwe, nkaba ndi umuntu mu membre fondateri wa ARCT Ruhuka, umuryango nyarwanda w'abajyanama kwihungabana. Rero nubwo tuvuga imyaka 25 ariko ARCT yavutse yatangiye ibikorwa byayo muri 95 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94. Nubwo hari ibikorwa by'ubutabazi bitandukanye, hanyuma abaterankunga batandukanye baza gukora ibikorwa binyuranye byo kubaka amazu, imidugudu, gusubizaho ibitaro, imihanda n'ibindi, ariko baza gusanga hari ikibazo cy'ihungabana kubera Abanyarwanda kenshi ntabwo twari tukizi twebwe, kuko twari tumenyereye indwara zo mu mutwe, umuntu akajya kwa muganga ariko ihungabana ryagaragaye cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma rero bakora ubushakashatsi basanga hari ikibazo cy'ihungabana ku kigero cyo hejuru cyane, batangira rero guhugura abajyanama ku ihungabana icyo gihe muri 95. Ubwo rero twagize amahirwe nari muri abo twigishijwe na Université yo muri Dublin muri Ireland. Hanyuma turangije kwiga dusanga ibibazo ni binini cyane, turavuga nubwo ari umushinga tugomba gutangira organization. Twize rero nk'abajyanama bwo kwigisha abandi. Hanyuma 98 dukora umuryango wa IRCT Ruhuka utangirwa n'abajyanama 13. Icyo gihe twakiraga ibibazo bikomeye cyane bijyanye n'ihungabana, murabyibuka
nyuma ya Jenoside. Hari nyuma ya Jenoside ibibazo ari uruhuri mu gihugu.
Yego. Hanyuma ubwo nyine dutangira gukora twigisha abantu, ariko ibibazo bigenda byiyongera, ukabona by'umwihariko byibanje biganje cyane nka 80% yabo twakiraga bijyanye n'ihungabana, cyane cyane ku barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Hanyuma dukomeza dukora na Leta, nyuma ishyiramo imbaraga zayo, batangira nabo gutangira za programu za mental health cyangwa se y'ubuzima bwo mu mutwe. Haza kaminuza nayo izana abanyeshuri ba psychology, dukomeza dukorana nabo tuzuzanya imbaraga. Hanyuma uko twagiye dukura niko ibibazo byagiye byiyongeramo mu bundi buryo. Icyo gihe twabonaga cyane ibijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, ariko nyuma twagiye tubona n'ibindi bibazo. Kugeza ubu tubona ko hari ibibazo byinshi bishingiye ku muryango, amakimbirane mu muryango, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hari ikibazo cy'ibiyobyabwenge. Ubwo ndakurikiza ibyo tugenda twakira mu bantu dukorana cyangwa abatugana. Hanyuma hakaba n'ibibazo bijyanye na depression cyangwa se agahinda gakabije kari mu bantu, ndetse tugasanga bikurikiranwe no kwiyahura rimwe na rimwe. Hanyuma ibibazo cy'ibiyobyabwenge nari nakivuze, ariko hari n'ikibazo noneho cy'abantu bagenda gutakaza nk'icyizere ukuntu. Ikibazo cy'abana bahohoterwa nacyo kiragenda kigaragara, abari mu ngo n'abatari mu muryango. Ibyo rero ni ibibazo tugenda tubona kugeza uyu munsi. Muri make byagiye bihindura isura. Uburyo nubwo icyo gihe byari byibanje ku bijyanye na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko ubu
biragenda bihindura isura. Mu kanya turagaruka noneho turebe ibyo bibazo, wenda turaza no kujya mu mibare turebe n'ikibitera uko mugenda mubibona. Ariko nyemerera mbanze njye kwa Claver Haragirimana. Mwebwe mutandukaniye he na IRCT Ruhuka?
Murakoze Jeffrey. Twebwe duhuriza hamwe abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe
bamaze kurwara.
Natwe twe ntabwo twe tuvura.
Yego.
Twe dukora ku ngaruka z'uburwayi. Ibintu umuntu iyo yarwaye ahura n'ibibazo bikomeye muri sosiyete. Ntabwo ari mu Rwanda gusa, bigaragara ko umuntu wawe ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe abantu ntabwo bongera kumwizera. Nubwo yafashwa se agakira akamera neza, ntabwo azigera yizerwa guturuka mu muryango we cyangwa se urushako rwe cyangwa abana be cyangwa inshuti ze cyangwa ahakora. Aragenda akibona mu isi ya wenyine. Ubwo bivuze ngo atangira urugendo rw'umuruho rw'umubabaro, atari uko ameze nabi, atari uko ku kazi bamwirukanye kuko akamunaniye, atari uko akoze ibibi, ahubwo abanyuzeho baravuga ati dore umusazi nta n'ikintu akoze kandi yambaye neza. Abaseka cyane bati birajaguye, yaceceka bati byamujunjitse. Uriya muntu rero udafite epfo na ruguru twenewe dukoraho, niyo tugerageza kongera kureba ingaruka ze tutese turubaka ubuzima bwe gute, ubwo bukene se turahangana nabwo gute, turajya twe tubahuza mu mashyirahamwe kugira ngo bamenyane ubwabo, bahane ubuhamya, bakomezanye. Abantu iyo bababaye bakegeranya hari igihe bafata n'ingamba, hari igihe umwe iyo ari ukwe abura n'icyo akora akavuga ati byararangiye isi yanguyeho, akagira ngo n'abandi. Ariko iyo bari kumwe bagerageza gupfundikanya imbaraga, ufite nyinshi agahumuriza undi, bakarira bagahozanya, barangiza bati oya turabyanze, reka tujye gusobanura ibyacu. Ubu rero bivuga ngo umuryango wacu ugizwe n'abantu bageze ku 531. Abo bose bahoze bafite ikibazo, ariko bamwe bari no mu muhanda baramaze kwakirwa, gusabiriza barabyakiriye, ariko bamwe ni abacuruzi, abandi twaharanira uburenganzira bwabo basubira ku mirimo, kuko turabisobanura ko n'uburenganzira bw'umuntu gukora igihugu cyacu kiduha amahirwe, ariko ugasanga wenda ibigo bimwe na bimwe bigatwambaye bitwirukanira ubusa. Abo bamwe basubiye ku kazi, abandi barimo baracuruza, abandi barimo baraguza inguzanyo mu muri ayo matsinda matoya, barimo baragerageza, ndetse ubuzima twarongeye turabusanasana. Murakoze.
Urakoze cyane. Niba mbyumvise neza rero, Bwana Claver, aho ngaho mwe mwakira abakize mu by'ukuri ariko bafite ikibazo cy'akato muri sosiyete,
niyo yaba atarakize turamuherekeza. N'ukiri mu bitaro twe dufite inshingano zo kumenya uko yavuwe, kuko no kuvurwa birimo kuvurwa nicyo kintu cya mbere akenewe. Niwafashwe uwo munsi n'uburwayi, tugomba kumenya se serivisi yayihawe, kuko niba dufite abantu bari mu muhanda barwaye, wenda baba muri gare, abandi baba mu biraro, abandi baba mu myobo nk'ibisimba, nubwo akirwaye wose turamushinzwe. Dushinzwe kumenya ngo uyafite uburenganzira bwo kuvurwa, bwo gukurikiranwa n'umuryango utaba ufite ubuyobozi burahari, hari igihugu cyashyizeho inzego runaka. Abo bose ntago uwarwaye tumufasha mu burwayi bwe, kubona uburenganzira bwe, n'uwakize tumufasha mu burenganzira bwe. Ibyiciro byose tubikoraho.
Madame Jen Abatoni, wigeze kuvuga uti uko imyaka yagendaga yigira imbere niko ibibazo byagiye byiyongera. Umuntu yakwibaza ikibitera, kuko urumva jenoside ikirangira abantu benshi nibwo bari bafite ihungabana, uko imyaka igenda ishira abantu biyubaka, icyizere kigaruka, umuntu yagombye ubundi kuvuga ati ibibazo by'ihungabana mu gihugu ahubwo nibwo byagombye kugabanuka. Ubu biri ku ruhe rugero, biraterwa n'iki?
Murakoze cyane Geoffrey. Mu by'ukuri ni ihungabana muri rusange riterwa n'ibintu bitandukanye, ariko by'umwihariko biba biturutse ku bintu umuntu yaciyemo by'indengakamere, bigatuma ahindura imyifatire n'imibanire n'abandi, ndetse no mu buryo bw'imitekerereze. Ubwo rero ni ukuvuga ngo nta ubushakashatsi dufite kugeza uyu munsi n'ubwa Minisante muri RBC bugaragaza cyane cyane ibibazo bigaragara ko ari depression cyangwa se agahinda gakabije muri rusange mu baturage muri rusange, iri ku kigero cya 11.9%. Naho iyo urebye mu bacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, bari ku kigero cya 35%, kandi iyo mibare urumva ko ari miremire cyane. Bigaragaza rero ko cyangwa se ni ikikwereka ko ihungabana ntabwo ari ikintu umuntu avuga ngo arakiri, n'urugendo umuntu agenda kugira ngo akire. Ni inkunga aba akeneye cyangwa se support, umuntu kugira umufasha akamuherekeza muri urwo rugendo, akamwereka ko ibiri kumubaho atari amahano yaguye yandi, ahubwo ko ari imyifatire nyine ijyanye n'ibihe yaciyemo, by'umwihariko bagafatanya gusesengura ipfundo ry'ikibazo. Aho rero niho nyine abantu, kubera ikibazo cyo kuba abantu batumva neza ihungabana, benshi ntago baryivuza, ugasanga rero rivayemo ibibazo, ndetse birimo n'iby'umuvandimwe wanjye Claver yavugaga mu kanya, bishobora kuvamo n'uburwayi burundu bwo mu mutwe busanzwe, akajya arwara akaba yajya no kwa muganga gufata imiti, ariko ubundi busanzwe biravurwa, ariko abantu benshi ntibabyumva. Kandi uko byagiye bihinduka n'uko nyine icyo gihe cyari kijyanye n'icyo gihe, ariko uko bigenda byigirayo harazamo ibindi bibazo kubera izo ngaruka z'ihungabana. Usanga umuntu kubera kutagira uwo yizera, ugasanga afite wa mujinya, afite culpabilité, niba ari umuntu wishe abantu, wenda yarafunguwe. Muri iki gihe dufite abantu benshi bari gufungurwa kubera barangije ibihano byabo, ariko barakoze jenoside mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi, bivuze ko nabo bafite ibimenyetso by'ihungabana. Ibyo bimenyetso rero byose bituma iyo myifatire ihinduka, ugasanga havutsemo ibindi bibazo. Ntusanga umuntu ashobora gukora ubundi bugome, ntusanga umuntu ashobora gufata abana ku ngufu cyangwa abandi abagore cyangwa abakobwa, ntusanga amakimbirane mu muryango ashobora kuvuka kubera ibyo byose bya buryo bw'imitekerereze, bya bimenyetso by'ihungabana birimo umujinya, kudasinzira, kurotaguzwa, kugira ubwoba bukabije n'ibindi, wenda ntavugira aha ngaha aka kanya. Ugasanga havutsemo ibindi bibazo, cyane no kugerageza kubyibagiza, noneho ugasanga agiye mu biyobyabwenge. Niba ari urubyiruko, wenda yarezwe n'ababyeyi nabo bafite ibibazo by'ihungabana, ugasanga bakuze bamutoteza, umwana n'abavanyemo ihungabana, yagera igihe cyo kujya mu busore cyangwa ubugimbi cyangwa ikindi nawe akajya mu biyobyabwenge, byose usanga bishamikiye mu by'ukuri ku bibazo by'ihungabana n'imyifatire abantu baba bafite, ariko kenshi batamenya kubera ko ari ibimenyetso biba bitagaragarira umuntu ngo umuntu ajye ku gasozi yiruke, ariko imyifatire yonyine n'imibanire ye n'abandi ikaba yatera indi ngaruka nanone muri sosiyete nyarwanda cyangwa n'ahandi hose ku isi. Ndumva ari ubwo buryo nabivuga, sinzi niba nsubiza ikibazo neza, ariko niyo mpamvu turi kubona amakimbirane mu miryango, niyo mpamvu turi kubona ibiyobyabwenge. Ni uburyo bwa mekanizima de defense, kugerageza kwirwanaho cyangwa kugerageza kwiyada, ugasanga umuntu aho kugira ngo wenda niba mu rugo dufite ikibazo aho kugira ngo tuce tugikemure, njyewe nkahitamo gukubita umugore cyangwa umwana aho kubera umujinya mfite udafite naho ushinge naho uhuriye n'icyo kibazo, ariko nkaba nabikora muri ubwo buryo.
Bwana Haragirimana, wumvise ibyo Madame Jane Abatoni avuze, wumva ukuntu asobanuye icyo kintu? Mu by'ukuri urumva ko aho umuntu yakabaye atekereza ko ihungabana ryagabanutse, noneho urebye impamvu zibitera zumvikana ko zagiye ziyongera, mwebwe uwo mutwaro abantu baza babaturaho mukurehe imbaraga zo kuwakira ko numva ari ibintu wagira ngo ni byinshi bibazengurutse, mwebwe mukuraho ingufu zo kwakira ibyo bintu?
Urakoze Godfrey. Ingufu dufite nuko abari muri uyu muryango 95% nabo bahuye n'ibyo bibazo. Iyo ni poeforo nini no dukura imbaraga, kuko ibyo babasha gukemura barwanye nabyo barabitsinda, none bari kubifasha abandi. Iyo ni imbaraga ikomeye cyane dufite, kuko umuryango wacu uhurije hamwe abantu bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe. Babivuga gutyo ubundi, ariko ntibakwiye kwitwa gutyo, kuko baba bameze neza bararwanye urugamba bakarutsinda, cyangwa se bakira urwana nubwo batari batsindizana ku ijana, ariko umuntu akaba yaragiye muri ibyo muri ubwo buzima agakubitwa hasi akahura n'ibyo hungabana, yagira amahirwe hamwe n'abaganga wenda nawe n'Imana n'umugisha, akabona wenda hari ukuntu wamerewe neza mu gakeya, kuko nanone sosiyete hanze ahangaha ntibitworoheye, ntiba yoroheye abantu, ibigumye bahoza hasi. Urero wabonye ako gahenge agasangiza abandi, kavuga ati njyewe ibyo ngibyo nibyo rwose nibyo inzira ni iyingiyi, icyo bitadukora icyo bita resilience. Donc abantu bakishaka n'imbaraga, self empowerment, umuntu akiyubaka akavuga ati nubwo banyita umusazi, nubwo bimeze gutya, ariko ni njyewe, reka nigirire impuhwe, kuko ntawe uzangiriza uzazingiriza umuruho. Rero urugendo rukomeye ubwo, ibyo nibyo byubaka abo dukorera, kuko bafashwa na bagenzi babo. Iyo umuntu abwira umukorega we basangiye ubuzima, wenda babanye mu bitabo, we akaba avuga ati njye naragerageje birakunda, nubwo umugore yantaye ikonda mu mutwe, ariko dore ndishoboye, dore nta kibazo mfite, ndarera abana yansiganye, nawe rero muvandimwe byakubayeho ihangane, dore inzira ni iyingiyi gerageza. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, na ndetse hano u Rwanda dufitemo nk'umwihariko, kuko ntabwo ari dogiteri, ntabwo turi abadogiteri twebwe, nta bundi buzobere dufite, ibanga ni iryo ngiryo. Ururimi turumvikana mu rurimi, urabwira umuntu akakwibonamo kavuga ati reka numve, kuko ntabwo ari kunshinyaguriza, kuko hari abaza kugufasha rimwe na rimwe, hari imiryango imwe n'imwe wenda yaba mpuzamahanga se cyangwa n'iki, icyo bakora ni misiyo cyangwa ibindi, batavuga bati reka dukore kuri ibi, twe tubikora mu nyungu zacu, kuko ufashije mugenzi wawe nawe uba wifashije aje aragufasha. Murakoze.
Mukanya turagaruka kuri iyo ngingo ku buryo burambuye, wenda muze no kutubwira uko ibyo mubona byakorwa kugira ngo abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo barusheho kwitabwaho, cyangwa se uburyo bwaborohereza mu mirimo mukora. Ariko munyemerere tuse nk'abambuka tujye ku mirongo ya telefone, twakire Madame cyangwa se Mademoiselle Nibagwire Joseline, ikaze mu kiganiro muri Sangano ku Ijwi rya Amerika. Joseline turakumva, ariko uri ahantu hari urusaku, usa nk'uwigira hirya gato. Ariko reka tukwakire nta kibazo. Ni igitekerezo, ni ikibazo?
ni gitekerezo. Nari mbonye hari ibintu bijyanye ni namahungabana urwaye bwo mu mutwe ukomeza byengera. Ikintu njye mbona kibitera mu kigero ngezemo n'umutwe mbona binkikije. Mbona hari ikibazo cy'ubukungu ku isi muri rusange kifashe nabi, uko tuba tubyumva ku maradiyo hirya no hino. Hari ikibazo cy'intambara nazo hirya no hino, ibyorezo, ku buryo imiryango myinshi usanga abana birera, ku buryo muri iki gihe nk'urubyiruko rwugarijwe no kuba rwarireze. Umuntu rero wireze, umwana wese wireze, niyo yagira uburanga, niyo yagira igihagararo atarigeze agira umubwira ati mpore cyangwa urakire, nta mwana uba umurimo. Ikindi nyine ni ubukene, ubukene bwugarije imiryango ku buryo bisaba ko abantu birirwa batatanye ku kigero gikabije, imiryango ntaho ihuriye, nabyo bikurura ubwihebe n'umwiryane, kandi nabwo ntibitangereza ibita iri positive. Usanga abantu birirwa bahigahiga kandi nabwo ntibigire ikintu gifatika bigaragaza. Ugasanga birakurura ubwihebe cyane, mayibobo, abana bo mu mihanda bariyongera, bariya nibo bazaba ari u Rwanda rw'ejo. Iyo ubona umwana ashobora kunyagirwa n'imvura, abandi bantu bose bugamye ikamucikiraho, haba hari ikindi kintu bimuremyemo, agenda ahinduka ikihebe, ku buryo ubona ko mu myaka iri imbere isi izaba yugarijwe no kwiyahura n'ibindi nk'ibyo. Kandi ntabwo buri muntu wagejeje ku rwego rwo kwiyahura aba akiri umuntu muzima, ashobora no kwica n'abandi bantu benshi. Niyo mpamvu mubona kwicana nta kintu abantu bikibabwiye. Abantu bacitse rutangira kubera ibintu byose badafitiye ibisubizo bibakikije. Ubona ko rero alo
ndakumva turakumva Joseline.
Yego. Abantu bafite ibibazo byinshi badafite ibisubizo, n'amaleta nuko bihugu niko bimeze, nibyo twita ko byateye imbere, nabyo tubyumva yuko ari uko bimeze. Rero niyo mpamvu nko mu Rwanda twebwe dufite ikibazo cya jenoside, nyine abiciwe barahungabanye, abishe barahungabanye, abana babo barireze, abantu babonye iby'amaso yabo atarakwiye kubona. Kuko nk'ubu nibuka ko kera bajyaga kubaga inkoko iwacu bakadufungirana, ariko abantu babonye amaraso atemba ku rugero runini kandi ari ay'abantu babo
batarabonaga nayo inkoko.
Amahungabana ni manini. Ukuntu muzabikora ntabwo mbizi, ariko natekerezaga ko wenda nk'imiryango y'amavugabutumwa yaterwa inkunga, niko mbitekereza. Hanyuma abantu bagapfa guhumuriza imitima y'abakuru n'abatoya, nuko mbitekereza.
Madame Joseline Nibagwire, urakoze cyane kuri icyo gitekerezo, kandi nagushimire ko uri umwe mu bategarugori bake cyane bahamagaye ku Ijwi rya Amerika. Tunashishikariza rwose abategarugori n'abari ku utinyuka bakatanga ibitekerezo byabo, dore ko nk'ibi bitekerezo utanze rwose n'ibitekerezo birashe, kandi umuntu yumva ko bifite aho bigana. Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane namwe.
Madame Jane Abatoni, wumvise ibyo Nibagwire avuze? Aravuze ati biterwa n'ibintu byinshi, ariko agaruka no ku kibazo cy'ubukungu bwifashe nabi n'ubukene bukabije. Iyo nayo iri mu ngingo mubona ko itera ibibazo mu bantu mwakira?
Yego cyane, arakoze Joseline, ndemeranya nawe 100%. Ingingo zose yavuze zigize ibibazo bishobora gutera ihungabana, harimo n'ubukene. Ubukene bukabije butera ihungabana, kimwe n'uko ihungabana ishobora gutera ubukene, nabyo byose birashoboka. Ariko icyo navuga ni uko nyine hari gahunda zitandukanye ariko zikeneye kongerwa imbaraga, nk'uko yabivugaga, kugira ngo nibuze hagabanuke ikigero cy'ubukene. Yavuze imfubyi, yavuze intambara, twebwe tugira amahirwe, nta ntambara zikiri mu Rwanda by'umwihariko, ariko ahandi zirahari ku isi. Ariko hari abana b'imfubyi, hari abana bireze, hari abana barerwa n'ababyeyi babiri bahungabanye, uwishe n'uwiciwe, kwa kundi twavuze. Rwose ndemeranya nawe, kandi ikibazo cy'ubukene kirahari, kandi nacyo ni kimwe mu bitera ihungabana.
Inyigo ufite ku murongo uyu ati birashoboka ko umuntu ashobora kubyarwa n'ababyeyi bahungabanye bakamurera muri iryo hungabana nawe agahungabana n'abagahungabana bose nta ubizi kugeza akuze
cyane birashoboka hari ibyo twita uruhererekane rw'ihungabana ruva ku muntu rujya ku wundi bikazajya no kubisekuruza ni nayo mpamvu ikibazo cy'ihungabana ni ikibazo kiba kizatwara igihe kinini nk'uko n'ubundi ingaruka za jenoside zitandukanye no ku isi zitwara igihe kugira ngo zikire kubera ko bigenda mu muryango niko nabyita ni uruhererekane niba umuntu afite ihungabana ashobora kuriha umwana we nawe akazariha umwuzukuru n'umwuzukuru niyo mpamvu rero hagomba ingamba zikomeye zo gufata guhagarika urwo ruhererekane ariko by'umwihariko hari gahunda zitandukanye ntekereza ko zishobora gufasha ari mu rubyiruko hari imiryango itandukanye ishobora gufasha cyane cyane no kuri yakubaka ubudaheranwa mu banyarwanda babivuzeho mugenzi wacu yabivuzeho Claveri ni byiza cyane ko abantu batangira kumva n'ubata kubaka ikintu cy'ubudaheranwa ku buryo niyo ihungabana ryagaruka ritongera kumushegesha cyane nibyo rero ni umuzi n'ubundi kugira ngo bwoke ubudaheranwa no kubaka umutima w'umuntu ukamufasha kwakira ibyamubayeho noneho akabasha gukira akamenya n'ibiri kuva niba ari gutanga urwo ruhererekane rw'ihungabana rye iyo abimenya agerageza kubyirinda rero ubwo urumva ko hakenewe n'ikintu cy'ubukangurambaga kugira ngo abantu bumve neza ikibazo cy'ihungabana bakirinde n'ababakomokaho byo kuzakomeza kuba uruhererekane urakoze
Bwana Claver Haragirimana wavuze kuri icyo kintu nyine cy'ubudaheranwa ariko umuntu yakwibaza ati ntawe ushaka guheranwa n'ibibazo nk'ibyo buri muntu wese ubifite arashaka kuvamo arashaka kongera gusubirana ingufu akongera gusubira kuba muzima no gutekereza neza ntaheranwe n'ibyo bintu wavuga ko niki kintu cyangwa se ni hehe umuntu agera akunganirwa inyunganizi yihe iba kugira ngo umuntu abashe gutsinda ugereranije no kubona abantu baba bafite ibyo bibazo nka bamwe mu bo mwaganiriye nka bamwe mu bo mukorana ni iyihe ngingo yabongereye icyo nakwita inganji yo kubasha gutsinda ibyo bintu
ya ingingo dukoresha cyane waruvuze uti nta muntu ushaka guheranwa nibyo rwose nta ushaka ariko none ikibazo dufite nuko umuntu ufite ibyo bibazo nawe atabizi ntabwo azi ko abifite mu bushakashatsi bigaragara ko abantu bahabwa bafite ibibazo byo mu mutwe bajya gushaka izo serivisi ni bake cyane ugereranyije nuko umuntu n'umubare w'abafite abafite benshi harumva ko ari n'abazima akaba afite iryo hungabana rihereza rimubangamiye cyangwa ribangamiye umuryango na sosiyete ariko akaba yumva nta kibazo afite uwo geni yahoze avuga ati aho kugira ngo akemure ikibazo uko yakikamiwe n'ihungabana agakubita umugore we uwo muntu ntabwo azi neza ko afite ikibazo icyo kintu cya mbere twe dukora ni ukugira ngo abantu bimenye kuko duhere ku bivuga mu gihugu cyacu umuntu ajya ku bitaro indera kwivuza uwo munsi abantu yajya mu misa cyangwa mu rusengero niba yari yicaye bakamwimuka bakajya hirya ibyo bigatuma nyine kujya kwivuza iyo ndwara cyangwa kujya gushaka iyo serivisi hari n'abahamagara akambwira ati se muganga wazamunyohereza akansanga mu rugo n'uwisobanukiwe agenda arebera nk'aho afite icyaha iyo ni imbogamizi ikomeye dufite ko abantu batemera ko dufite ikibazo
ariko rero
twamaze kumenya ko sosiyete nyarwanda ifite ikibazo ku bw'ubushakashatsi bwakozwe yeni yahoze avuga ihungabana uko iriba rimeze yavuze ku bacitse ku icumu ubona ubaze n'abanyarwanda muri rusange hari abarenga 20% b'abanyarwanda bafite ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bitameze neza mbere ku bushakashatsi RBC yakoze mu 2018 abarenga 20% bafite ibyo bibazo ariko abivuza ntibarenze 5% abivu 15% nta bufasha bahabwa urumva ko ikibazo kiracyakomeye cyane ntibabizi cyangwa se barabizi ntibanabishaka bitewe no gutinya ingaruka zizababaho iyo rero ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane twe tubanza kuvuga ngo niba urwaye niba ufite ikitagenda neza niba udafite nayo mahirwe ni gatoya wamenye genda bagufashe ariko se niba utanabizi nta muntu mubana ese nta buyobozi buhari ese kuko iyo uri muri yo dilema yo kurwara abantu wowe utabizi igihugu gifite inzego ubwo umuryango uvukamo hari abaturanyi barimo baragufasha iki hari ubuyobozi buri bwo hasi aho rero niho dushaka kugira ngo niba utabasha no kwifasha abagukikije bagufashe kuko naho ubundi abantu bazagumya babeho badahabwa serivisi kandi umuntu uri kugenda wiyongera murakoze
ariko rero Claver ibyo bintu biragoye kuko abanyarwanda bajya bagira n'imigani isa nkaho yihagazeho ushobora kubona ibintu nk'ibyo wenda nk'umugabo yakankamiye umwana cyangwa se yiyamye umugore nta n'uwemera ko ari ukumukubita baravuga ngo yamwiyamye wajya kubimubwira akakubwira ati gese ubwiyo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe genda bikora uko mbyumva mbona ari ibintu byoroshye kuba wakwinjira mu buzima bw'umuntu ukamubwira uti nyamara warahungabanye
ntabwo byoroshye ariko ku rundi ruhande bitewe n'uko wenda mu Rwanda ahubwo byaterwa n'uko uwo muntu umwegereye kumwegera ukuntu burya n'ijisho rikureba nabi cyangwa neza tw'abanyarwanda tuzi no guca amarenga uwo muntu kumwegera ntabwo bigoye none se abarwayi ko bavurwa ugeze imbere kwa muganga wagize ngo abantu benshi bazi ko barwana ariko ugeze usanga bari kuririmba barimo bakina amakarita biterwa n'uko wamwegereye ntabwo umuntu utemera akarwaye none se tubigenze gute wa undi babana nawe asabwa kugira uko amwitwaraho ese wa muyobozi baturanye niba umuntu afite uburwayi bw'ihungabana ateje ikibazo mu mudugudu atuyemo igihano kikaba kumuhagarika mu nama y'abaturage bakicara hasi baturabona ukuza umuntu w'umugabo aba hadasokoje uriya muntu nimwe uramusonga utu muntu w'umugabo ntibabe bagushyize hariya babe ukicara mu bantu bati urumva uwo muntu ntabwo uri bumvire ngo yumve ubwo aproshe ukoresheje irapfuye ahubwo uriya muntu banza umwereka urukundo ijisho rigufitiye impuhwe ntabwo abanyarwanda tuzi kureba neza ahubwo se ubwo buryo bwo gufata abo bantu muri iyo stance yo y'agaciro kabo no kubanza kubitekerezaho neza ukamusura ukamuha umwanya ukamukayaringa ukamwitaho niba afite umuvandimwe mukuru we ntabwo ari uvuga ngo navukanye n'ikigoryi navukanye n'ikintu kidashobotse ni ikimara ni iki byo niko abantu bafata abantu bameze gutyo wamaze kumwita ikimara mukanyuraza kumubwira ko umukunda ntabwo biri bukunde biterwa nane n'uko byatangiye ariko ubundi bitangiye umwe yumvamo bigatangira utajugunya hanze mu muhanda umugore akavuga ati cya kigo ry'umugabo nzigendera abana ntimuzongere kukivugisha umugabo nawe asimbika umugore w'ishyano wirwa mu inzoga niri ugatangira kurangira kumusiga umwanda utarabasha no kumufasha abanza umufashe ugerageze n'iryanga ushake n'abatekinisiye hano kwa mu gihugu centre de sante buri centre de sante ifite umuntu wize ubuzima bwo mu mutwe tushimira na leta minisiteri y'ubuzima yakoze icyo gikorwa centre de sante ni nyinshi cyane zigeze mu bihumbi bingahe ese uwo muganga kategereje uriya muntu ngo amufashe uwo muntu koko na muganga biremewe ko bakora de sante bakajya mu rugo kuganiriza abaganga ibyo barabikora yo si kujya kuri tele kureba izo ngo zimeze gutyo bakabaga ese ayo makuru umudugudu yayatanze ko hari umuryango umeze kuriya kandi ko muganga ari hariya kugira ngo azamufashe aproshe yo dukoresha nizo zipfuye ntabwo bigoye rwose Geoffrey ntabwo bigoye
mukanya ndaza kujya kwa Jane abatoni mubaze niba bakira gusa ababegera cyangwa se bagira uburyo begera abandi ariko munyemerere nanone dusubire ku mirongo ya telefoni twakire MA King ikaze mu kiganiro muri sanga
urakoze
uherereye he igitekerezo cyangwa ikibazo
uherereye ihuye na nifite ikibazo nshaka kubaza se ni ryari wamenya ko ubuzima bwo mu mutwe bwawe budahagaze neza
urakibaza nde mu batumirwa babiri
ndakibaza abo wari urimuvugana ntabwo ndi kwibuka izina rye neza
hari Claver haragira imana hari na Jane Abatoni
Claver
yego arakumva
yakoze muvandimwe
gabanya radio
n'ubutse butameze neza
gabanya radio mm
nta n'ubwo negire radio da
Komeza Claver.
Hari imyitwarire idasanzwe. Tuvuga umuntu ntiyanywaga inzoga. None asigaye asinda karara mu kabari akarwana, umuntu ntabwo yitaho umuntu hari ukuntu nibutari umeze gutyo ukabona nawe ibyo byose nibasha kugira ako ka umutima nama kuko nama n'ibyo amahirwe kuba abana bimenya nababwiye ko ushobora no kutabimenya ugafashwa n'abandi ariko niba wowe ubasha kwitunga itoroshi muri wowe ugifite wenda izo mbaraga ukavugutse ubu ngubu ko ndeba ubuzima bwanjye bwo mu minsi ishize mu mwaka ushize wenda uti imbere ya korona ko nabonaga bimeze gutya ubu nyuma ya korona nka kuko ubwonko bufite ikibazo mese twe ko tujyagiga abandi kugeze tutabasha kwijyaginga kuki ubona umuntu umuhanda utiriya yataye umutwe niko abantu bavuga njyewe kuki ahubwo tujya muri autodefense umuntu akirwana akihagararaho ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ariko umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe butameze neza ntabwo ubundi bitari byagera ku ntera yo hejuru ntabwo yakwiye kuyoberwa njyewe kuva nabo wenda n'urugero sindakubita umugore kandi si uko wenda atankoserezaga cyangwa nanjye bamukosereza none nsigaye mukubita buri munsi mutumaranye imyaka 20 ese ubwo nta kibazo mfite ukitunga itoroshi ukavuga uti ariko menya bitameze neza ugatangira kwiganiriza iyo rero utabishoboye niho navuze ko abandi bagufasha ariko ibishoboye nta muntu ubundi uri ku rwego rwa mbere rwose bidakomeye umuntu ababona igitagenda neza ese naraye hanze ndara mu kabari ndi umuntu wiyubashye ufite akazi meze neza ariko n'iciro ry'umugani hari n'abasinda ugasanga bikozeho umwanda ese hari ugasanga umuntu udafite imyitwarire ye kereka n'umuntu atazasize ndetse ubu niba nambaye imyenda itameshe ndi umuntu w'umugabo ndareberwa ko ipantaro nambaye n'inigera nkasanga iranduye ntabwo ndi bubimenye ariko nanone sinkondanuriye hari igihe azagera ku rwego rwo kutabimenye kuko nyine ari ahandi mu yindi si bitewe n'uko degere y'uburwayi ahigeze niba igeze ku rwego rwo hejuru nyine ntabwo ari bubimenye arabona ari ibisanzwe ariko uko bitangira hari n'abantu bazi ko barwaye banga kujya gufata gushaka serivisi nubwo bakagoma rya siyeri ngo nuko bikwiye kugenda ngira ngo wenda abanyaburayi hari igihe badusize ubundi iyo ibintu bitagenda neza ushaka umujyanama akagufasha wowe ngo ugende uryame agahinda kakwishe ukajya mu nzu ukarira ese niba ugize ikibazo ukarira amaso agatukura ayo maso niba atukuye wahise ujya kwa muganga icyatumye atukura cyagutera n'ubwo burwayi ndetse uranabufite ufite ako kanya ntabwo umeze neza ajya kwa muganga kuko ayo maso yatukuye umuntu w'umugabo uri kurira wagiye kwa muganga ko bagutegereje murakoze
urakoze cyane Claver reka twizere ko Emeking yumvise igisubizo cy'ikibazo cye mu kanya turaza kwa Jane ariko twakire na Cyril ikaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo Cyril uranyumva
ndabumva neza
uherereye he ikibazo igitekerezo
yego ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza ikibazo nagira ngo mbaze ariko ndabaza muri rusange kuri aba batumirwa bombi ntabwo uri buboneka arabasha kuba yagisubiza ubundi ikibazo cy'ihungabana kiba mu byiciro bingahe hari umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe akaba azi ko icyo kibazo gifite urugero nk'abana bo mu muhanda tujye tubona babambaye nabi babasa nabi ukuntu ariko wamubwira uti genda ngo ndiyizi n'ubundi ndagenda ngo ndabizi ngo ibyanjye ngo ndabizi ko ndabizi uku n'uku hari n'undi uba ubona utashobora aba atazi n'ikibazo cye ukabona muri wahora afite ubwigunge cyangwa se ararwana abo bantu ubwo burwayi biba biterwa n'iki nanone ikindi hari umwana uvukana iryo hungabana ugasanga kana kagahinja kabahungaho kigunze nikarira nikagira gute wa nyina yakonsa atakonsa ukabona gahora gatuje ukabona muri ko nta bintu by'ibyishimo kaba gafite kuko burya n'umwana mutoya kuko nange ndi umubyeyi umwana muto agaragaza ibyishimo bye ukabona ko yishimye icyo gihe uwo muntu umeze gutyo aba ashobora kuba yakira bigenze bite ese ni ryari umuntu ashobora kuba yategwa amatwi kuko hari umuntu ushobora kumva ko yategwa amatwi kuko hari umuntu uhumva yuko yiyanze burundu ari nabo benshi bakunda kwiyahuza ibiyobyabwenge ugasanga nta kizere cyo kubaho icyo gihe uwo muntu ashobora kuba yafashwa ate. Urakoze cyane.
Urakoze cyane Cyril. Reka wavuze ko uboneka ari bugusubize, reka duhere kwa Batoni Jane asubize ibyo bibazo hanyuma na Claver aze kumwunganira.
Murakoze cyane. Arakoze Cyril. Nibaza ko icya mbere cya byose nuko kubijyanye n'ibibazo yarabajije ngira ngo ni nkaho yakavuze ati ihungabana n'ibyo twakise uburwayi bwo mu mutwe cyangwa benshi bita ibisazi, ariko kugira ngo wenda babyumve bamwe ariko ubundi ni uburwayi bwo mu mutwe hakaba n'ihungabana. Ihungabana ubundi ntago rikenera imiti. Hanyuma iyo umuntu afite uburwayi bwo mu mutwe ashobora gukenera imiti, ariko bose bashobora no gukoresha ubujyanama. Ihungabana rero icya mbere ni uko hagomba kuba hari icyarise, ntago ryizana ariko uburwayi bwo mu mutwe bishobora kuza nk'uburundi burwayi nk'uko umuntu abyuka akaba yarwaye kanseri cyangwa ikindi, ariko bishobora no guhera ku ihungabana rikabije ryatinze kuvurwa bikavamo uburwayi bwo mu mutwe. Ni ukuvuga rero ngo ihungabana kugira ngo nsubize Cyril neza wenda yumve mu buryo bworoshye ni uko hagomba kuba hari icyariteye. Akenshi tujya tubishyira nko mu bice bibiri, hari impamvu karemano. Ikaremano birumvikana ibintu by'inzara idasanzwe, urupfu rutunguranye, nako imitingito, imyuzure, bya bindi tujya tubona hariya mu birunga byamanutse, abantu bakuzuriranwa, biriya byose bishobora gutera ihungabana iyo bitinze bitavuwe rikavamo ihungabana ry'igihe kirekire. Hakaba n'impamvu ziterwa n'abantu babivuze neza cyangwa se impamvu ziterwa n'abantu harimo intambara babivuze cyane, harimo gufata ku ngufu, harimo nk'iriya jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko aho yabaye hose nta bihungabana rijya ritaba kandi ritwari giye gukira. Noneho rero kugira ngo ubimenye ni uko uba ufite ibimenyetso, kugira ngo nihute bya bimenyetso twavuze kare biri ku mubiri bishobora kuza ku buryo bw'ibimenyetso biranga umuntu ku buryo bw'imitekerereze, hanyuma bikaba ku buryo bw'imibanire ye n'abandi ubwo habamo guhinduka, hanyuma hakaba ku buryo noneho bw'amarangamutima yiwe. Imitekerereze irahinduka, hakabamo ibintu by'agahinda gakomeye, ubwoba budasanzwe se, umujinya, ibijyanye n'ibintu bitandukanye. Umuntu ashobora no kwiburira icyizere neza akabura n'uwo yizera, abantu bose akabona bamuteye ubwoba cyangwa se ntawakizera, nta n'uwo yabwira ibye akabigumana. Noneho ku buryo bw'imibanire n'abandi usanga ari wa muntu watumira no mu bukwe ntaze, bakora umuganda ntiyitabire, agahora yigunze, agahora cyangwa se yanabana n'abandi ugasanga ni wa wundi ufite konfuri, amakimbirane adakira, niba ari mu kazi, niba ari mu rugo twakundi twavugaga, ibyo byose biba ari ibimenyetso. Noneho ubwo kandi bigakurikira icyamubayeho, nicyo nashaka gutsindagira. Ikindi cya gatatu ni uko yavuze ku mwana. Umwana nawe ashobora kuvuka n'ihungabana nibyo, kuko tuzi neza ko kuvuye indi samwe umuntu aba yabaye umuntu. Icyo gihe rero iyo avukiye mu ntonganya isakubita nyina cyangwa se umugore nawe yifitiye iryo hungabana, kandi n'ubundi amaraso namwe ava muri mama we ajya mu mwana, umwana ashobora kuvuka afite icyo kibazo cy'ihungabana kikazagenda gikura uko agenda akura. Biragoye kubona agahinja gatari kusanga kenshi gashikagurika cyangwa se hari ubundi buryo kwifata karira cyane, wenda kadakunda no kurya no kutagira gute nk'uko n'ubundi n'abandi bakuru bishobora kubabaho. Ni ukuvuga rero ihungabana koko rigera ku mwana. Uko umufasha rero kugira ngo nihute nanone, twasanze ihungabana ryo nta muti rikenera, ni ubujyanama. Kandi Claver yahoze abivuga ati bo baranafashanya hagati yabo. Icya mbere ni ukumenya ibyo bimenyetso. Uyu muntu azi uko yari asanzwe ameze kana ko kabuze uturiya mwana wanjye ariko yajyaga yifata gute uyu munsi, ariko ndabona asigaye yigunga, asigaye aba mu cyumba wenyine nta kivugisha abantu, nta kinsuhuza, cyangwa se asigaye agenda akaza yasinze, cyangwa se wenda niba ari umugabo mu rugo yajyaga anywa gake ariko yabaye yasinze cyane birenze kamere, cyangwa narayeyo niba yajyaga aza kare noneho akageza naho kurara. Ibyo byose ni ibimenyetso bigaragaza impinduka ku muntu, ku mibereho ye, ku buryo umuntu wese ashobora kubona akavuga ati kanaka hari ukuntu ryahindutse kuva wenda yafusha umuntu cyangwa byagenda gusa. Ku buryo rero icyo gihe umujyanira abajyanama nibo bamufasha, n'abaganga b'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Claver yatubwiye ko leta ifite kandi birahari mu nzego zose ku ma district hospital cyangwa ibitaro bya leta byo kuri district ku ma centre de santé haba hari abantu hakaba n'ibyo bigo byigenga harimo nka HST Ruhuka cyangwa ibigo by'abakoroge aho bose batanga serivisi hari n'ibindi bya private byaje nubwo bihenda ariko nabyo biba bihari kugira ngo umuntu wa wundi utinya wenda kuzaho abantu bamubona cyangwa se ushaka private nawe abe yabigana
abe yabona abantu bamwegera mbere yuko Clavera akunganyira kuri iyo ngingo reka twakire abantu babiri noneho abifatanyiriza hamwe ku murongo wa telefone dufite Thomas na Abraham duhere kuri Thomas ikaze mu kiganiro muri sanga uherereye he
Mwiriwe.
Ikomera cyane.
Nitwambara ubukire Thomas mbere mu karere ka Kinyinya mu murenge wa Minazi. Ndi intara y'Amajyaruguru mu turi mu Rwanda.
Yego.
Hari ikintu gikunda kuba ugasanga abantu bitewe no gukoresha ibiyobyabwenge ariko bakabikoresha mu buryo busa nk'aho bumva ko ari ukwivuga bitewe n'ibibazo bagiye bagira bagahugira mu kintu nk'ibyo bikazarangira umuntu nk'uwo yirangije bitumye uko guhungabana asa nkaho nabita ko agira ubuzima bwo mu mutwe ibyo bibazo byo gutyo iyo bibayeho hari ubwo bimuteza gukora amakosa runaka ashobora guhemukira abantu se cyangwa bikaba byamujyana n'umuntu mu manza no mu nkiko hanyuma umuntu nk'uwo bigaragara ko yahuye n'ihungabana bikamukera ibibazo byo mu mutwe yageze mu ibibazo bwo mu gihe bamufasha cyangwa se bimenyekana bite ko ikibazo afite aho gishingiye
urakoze Thomas reka twakire na Abraham hanyuma Clavera abasubirize rimwe Abraham ikaze mu kiganiro muri sana Abraham uranyumva
allo ni Ephraim
Ephraim komeza
ni kwa Ephraim mu karere ka Nyabihu intara n'uburengerazuba mu Rwanda maje kubona ikintu kihungabana ari ikintu gikomeye kandi kiri ku bantu benshi ndetse bamwe ntibinamenyekana ko bagifite mpamvu bitamenyekana rero wenda hari igihe bitarakomera cyane ariko reka mvuge ko ihungabana umuntu ashobora kugira urugero bitewe n'ukuntu umuntu yabayeho ibyahuye nabyo mu buzima termina nimwe akajya akenera no kujya kwifashisha abayobozi ngo bamufashe ku kibazo runaka
unyarutsa ariko Abraham unyarutsa dusigaranye iminota mike cyane
ashobora kugira ihungabana rimutera ibibazo byinshi cyane yajya mu buyobozi wenda akaba akeneye ahantu baramwakira neza bakamuha serivisi neza nimba ari ku biro by'umurenge nimba ari kwa muganga nimba ari izindi serivisi ashaka mu buyobozi abayobozi bakwiye kumenya ko bishoboka burya hari n'abantu bafite ihungabana ritagaragara ariko rishobora gukura baramutse bafashwe nabi cyane nk'aho baherwa serivisi
urakoze cyane Ephraim mbabarire kandi bari bampaye izina mu buryo butari bwo wavuze ko witwa Ephraim Bwana Kavel Haragirimana wumvise ibya Ephraim na Thomas bavugaga
yego ne kamere ku cyanyuma umuntu ashobora kugira ihungabana ntabimenye agakora wenda ibidakwiriye muri sosiyete harimo no gufata ibiyobyabwenge nibyo kandi ibyo yakoze akabiryozwa ibyo ngibyo birimo rwose ariko icyo dusaba gukutwe turakumira cyangwa turasaba umuryango nyarwanda gukumira cyangwa se tugasaba n'inzego hari inzego runaka igihugu gifite inzego hari polisi hari inzego z'umutekano ibyo byose nyine wakoze icyaha hari uko akwiye gufatwa ariko no mu iperereza hari iperereza ni procedure ntabwo birangirira aho ngaho bivuga ngo rero hari n'abafatwa bakajya kugororwa ntibakatirwe bitewe n'uko hari impamvu runaka babona zibyinshi inyuma igihugu cyacu kirubakitse mu buryo bushoboka nanone ntabwo umuntu yaba ari gukubita umuntu ngo mureka gumya mukubite ariko akwiye gufashwa mu buryo bukwiriye wa mugani bitewe ko nuko ibyo arimo akora n'ingaruka z'amateka cyangwa ingaruka z'ibikomere ariko ibyiza byakabaye gufashwa burundu ntazongere gukora icyo kintu akavurwa agafashwa burundu aho kujya tuvuga ngo tuhora tumufasha wenda tumugorore muri ubu buryo tukavura karitera. Karitera ni nyihe, ni uburwayi yagize. Ubwo rero nsubiye ku kindi bazavuga bati uriya w'ikibungo yavuze ati hari abarwayi hari abari mu muhanda ati bambaye ubusa bambaye nabi. Andabwira isi yose kuko ijwi rya Amerika yumva n'isi yose. Nubona umurwayi amaze ukwezi muri gare mu muhanda mu mwobo arimo arya ibishishwa by'imineke ibita witunga urutoki uti nanjye iri zifite mu ruhare. Uri umurwayi uri hariya n'esheke ya sosiyete, ibitaro birahari, leta yarabyubatse, umuryango arawufite, ndetse anawufite afite abaturanyi cyangwa afite n'abandi bamwegereye. Umurakamara ukwezi hanze ngo aba mu muhanda, njye mbyita skandali, mbyita ishyano. Ntabwo bikwiye kubaho, ntabwo bikwiye kubaho. Kuko niba umuntu akora akisida imodoka agahita imeza akiyuka mujyana mu bitaro, ntabwo umunyarwanda mugenzi wawe akamusanze mu muhanda ngo ubu ni uko yambaye ubusa, ngo ni uko ari guseka ubusa, ni uko ari gukora ibidakwiye, ni uko ari gukora ibidakwiye ngo umufate umugirire wumve nta muntu waguteye. Ntabwo ibyo bintu bikwiriye, ni skandari. Mu muhanda ntihakwiye kubamo abantu babamo n'inyamaswa zimwe barazubakira. Ibyo ni esheke ya sosiyete. Ntihabuze imiti, ntihabuze ese habuze ikibundi ku buriya muntu arimo kuba mu mwobo, habuze iki? Ntabwo nyumva. Ibyo ntibikwiye kubaho. Rero turakwiye ko gufatikanya tukavuza abantu tukabafasha kugeza ubu wagera ku rwego erega indwara muturakira. Niwe muturakira twere kuvuga ngo umuntu niko yabaye niko yavutse. Iriya ni indwara nk'izindi mwabavandimwe mwe, ni indwara nk'izindi bayivura igakira. Hari benshi bayikize bameze neza, basubiye mu kazi, bari gukorera igihugu kandi bakagikorera neza, nubwo abantu batabizera ariko umuhaye umwanya arakora. Ndagira ngo romba shimire ijwi rya Amerika rwose, abantu ntibahindura imyumvire ku burwayi bwo mu mutwe. Twe turabafite benshi 500,000 nababwiye, abenshi bahoze bambaye ubusa, ubu barambaye kandi bafite batunze imiryango yabo, n'abandi rero ntibafashwa bazakira kandi bagize igihugu akamaro n'isi yose. Murakoze.
Urakoze cyane Bwana Claver. Madame Abatoni Jane, Claver avuze amagambo akomeye cyane, urayavuga wiki?
Arakomeye cyane kandi nanjye ndayemera, kuko navuga ko buri muntu, nta muntu wese ni umukandida wo gushobora kugira ihungabana cyangwa kurwara indwara zo mu mutwe. Ntawe rero ntabwo rirobanura, ntabwo ni nk'uko umuntu wese ashobora kugira ikibazo. Bivuze ngo abanyarwanda barabivuze ngo buri muntu aba cyangwa se nk'icyo gusetsa, ariko bakavuga ngo buri muntu aba afite degree cyangwa se ikigero runaka cy'uburwayi bwo mu mutwe. Burya ubwonko bwacu bukora cyane ku buryo hari igihe bigera ahantu ukagira ngo umuntu agize. Buri muntu ni umukandida, niyo mpamvu yiyumvise nk'umukandida ashobora no gufasha abandi. Icyo kintu kirakwiye cyane ko umuntu wese wabona umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ikibazo cy'ihungabana yagifata nk'iki, ahubwo akamwegera akamuganiriza, byaba ngombwa akamujyana kwa muganga, kuko wenda hari ibyabarenga akamugeza kwa muganga. Hari undi wabajije ikintu cyo mu nkiko ngo umuntu arwaye cyangwa se afite ihungabana, hari ibipimo abaganga bakoresha, inkiko zirabikoresha nazo zirabizi, kandi abantu bamenya neza ko umuntu arwaye umutwe cyangwa atarwaye bitewe n'ibipimo byakozwe n'abaganga b'inzobere. Birahari mu Rwanda kandi birakorwa. Ndumva ntago babyitiranya ngo umuntu agire icyo avuga kindi. Njyewe n'icyo nakongeraho ni ukuvuga ngo buri muntu wese ni inshingano ze kugenda agafasha umuntu uwo ari we wese waba afite ikibazo cyaba icy'ihungabana cyaba icy'ubuzima bwo mu mutwe, kumufasha gufata imiti neza, kumufasha kugera kwa muganga byanga bikunda, kuko nawe bishobora kukugeraho igihe icyo ari cyo cyose ntawamenya, cyangwa bikagera ku muvandimwe. Murakoze.
Twari tugeze ku musozo, ariko munyemerere nakire undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika. Umwe ni Yitanga Simon, ikaze mu kiganiro muri sanga ikibazo cyangwa igitekerezo.
Yego, murakoze. Icyo ngira ngo rero ni vugire cyangwa nibariza batamirwa, nashaka kubabaza se nk'ubushakashatsi buheruka bwa mu myaka nk'ibiri ishize bugaragaza ko nibura mu bantu batanu mu Rwanda umwe muri bo aba afite ikibazo cyo mu mutwe atabizi. Ese nk'ubwo ngubwo bushakashatsi bugaragaza gutyo, dukurikije n'aho ubuzima bugana n'uko ubuzima bumeze mu gihugu no ku isi hose muri rusange, niko bizamuka byiyongera buri munsi, murabizi ibibazo bikomeza kwiyongera uko bwije n'uko bukeye. Ese nk'urubyiruko narwo nkurikije n'ubushakashatsi tushe buvuga ko mu rubyiruko ariho hari n'abantu benshi barimo bagenda bazamura ku mibare, bazamuka cyane, bazamuka ku kibazo cyo mu mutwe. Se mubona byagenda bite? Hakorwa iki? Hahinduka iki?
mwana sumu ndi bishoboka cyangwa bizakomeza kuzamuka n'umuntu uko bwije n'uko bukeye.
Urakoze cyane Simon, reka duhere kuri Jane Abatoni unasoza kuko dusigaranye iminota mike cyane. Usubiza icyo kibazo aravuga ati mubona hakorwa iki byagenda gute?
Urakoze cyane, ngiye mbona ko hari ingamba za leta yafashe kandi zifatika zirahari. Igisigaye ni twebwe kumenya kwihungabana cyangwa uburwayi bwo mu mutwe tukabugira ikintu kindi twirinda. Ibintu bya kato n'ihezwa bikorerwa umuntu wese waba arwaye ibyo uburwayi bwo mu mutwe cyangwa ufite ihungabana, tukamukangurira kujya gufashwa kandi tukanamuherekeza aho bibaye ngombwa tukabana nawe. Ni ukuvuga ngo muri make rwose umuntu aramutse buri munyarwanda amenye kwihungabana rihari, akamenya biriya bimenyetso, akamenya ko uburwayi bwo mu mutwe bihari n'ibimenyetso, naho ashobora gufatira imiti bakanabikora. Kuko twabonye ko umubare munini ari udashaka serivisi, nta mpamvu n'imwe ihungabana ritagabanyuka kandi dufatanyije twese. Ndumva ari icyo navugaho n'ukumenya n'ubukangurambaga mu by'ukuri ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.
Bwana Claver Haragirimana, mu by'ukuri warubaye nk'ubivuga mu magambo magufi usoza, ariko sinzi niba hari icyo wakongeraho kuri icyo kibazo cya Nitanga Simo dusoza. Claver, turacyari kumwe?
Turacyari kumwe, ijwi ry'Amerika.
Warubaye nk'usoza mu by'ukuri ubivuze byose, ariko sinzi niba hari icyo wakongeraho kuri iki kibazo cya Nitanga Simo yaravuze ati hakorwa iki?
Igikorwa gikwiye gukorwa ku burwayi bwo mu mutwe abantu bo bari ku gihugu cya Amerika nuko dukwiye guhaguruka abantu bose tukamenya ko urwayi bushaka gukira. Ntabwo kurwara ari ukugusha ishyano, ntabwo kurwara indwara yo mu mutwe ari ugu, ntabwo ari amadayimoni. Umuntu iyo ahafashwe hakiri kare arakira. Uriya muvandimwe arabajije ati se tubyakire gute, se riziyongera? Niduhaguruka ntabwo biziyongera. Nta kibazo nk'abanyarwanda ntacyo twarwanye nacyo ngo kitunanire. Duhamya ko neza kuva mu mudugudu kugera kuri urwo rw'igihugu ikibazo tugihagurukiye cyatunanira, kuko ibyo twatsinze birenze icyo ngicyo. Urwaye bwo mu mutwe umuntu narwara ajye kwa muganga, tubona umurwayi wumve kuko kumufasha, ntutambuke nk'aho ubonye agasimba kari ku muhanda. Ntugutise dukora iki tumujyane kwa muganga? Ese niba ari ubukene bwa buke bwabikeye, ese uriya muntu afashwe iki kugira ngo nawe abeho nk'abandi? Ese niba ari agahinda yafashe umuntu abantu bamubuguyaguye bamubungabunge? Ese niba ari runaka turakuzize twafasha abantu ubwo hari ukuntu abantu twikunda tukihugiraho ntidufashe bagenzi bacu? Ariko niduhaguruka bizashira, ntabwo ari karande ku Banyarwanda. Urwaye rwo mutwe buzakira kandi byaba amateka duhaguruka. Murakoze.
Bwana Haragirimana Claver, uyobora umuryango nyarwanda ufasha abarwayi bo mu mutwe Opromamer mu magambo ahinnye y'Igifaransa, urakoze cyane kuri uyu mwanya uhaye ikiganiro muri Sanga.
Thank you very much.
Madame Jane Habatoni, uyobora umuryango ARCT Ruhuka ufasha abafite ibibazo by'ihungabana, urakoze cyane nawe kuri iki kiganiro uhaye Radio Ijwi ry'Amerika. Kandi ubutaha nitubakenera nyabona muzaboneke kuko murumva ko ibibazo ni byinshi abantu barabifite kuri insanganyamatsiko.
Murakoze cyane Jose Mutagomwa na Ijwi ry'Amerika. Bose turahari ku bw'abanyarwanda no ku bw'abandi bose baba bakeneye kumva iki kiganiro no kugira ngo dufatanye twese tuve muri iki kibazo. Murakoze.
Nshimire namwe mwese inshuti za Radio Ijwi ry'Amerika mwakurikiye iki kiganiro. Abo tudashoboye kuvugisha tubiseguyeho, ariko dushobora gukomeza gusangira ibitekerezo ku mbuga zacu nkoranyambaga. Nshimire Cornelius wamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kuri telefone. Kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, naho mukanya mu makuru ya saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi.
Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo